samaki majini, nami Mungu kanipa pa kukaa kando yako. Nina furaha na amani, mapenzi ya dhati unayonipa sijawahi ona. Ndani juu kifo cha mende chali, body to body, Monday to Monday. Ndani juu body to body, Monday to Monday. Oh baby, treat me like it's my birthday. I've been around the world but never seen such kind of love, such kind of love, such kind of love.
I've been around the world but never seen such kind of love, such kind of love, such kind of love. Oh baby,
Vicky Bandes.
Elewa wewe, wewe, wewe wangu wa moyo, ulivyojaza dipo moni, hakika wengine sioni. Elewa wewe, wewe, wewe wangu wa moyoni, ulivyojaza dipo moni, hakika wengine sioni. Zawadi wewe wa thamani, kanipa Maulana, oh Maulana. Wewe zawadi wewe wa thamani, kanipa Maulana, oh Maulana. Endani juu kifo cha mende chali, bali tu bali, bali tu bali.
I've been around the world but never seen such kind of love, such kind of love, such kind of love.
I've been around the world but never seen such kind of love.